bulchisota magala finfinne dirdawa seraf senadan akasmas laftisani qabenya ummotoromo fi qam oromia wantani fi dimmi magala lelameni atattaman manamare bakkabota etiopia tiyate murti akkargatu addibilisuma oromo torbandabre ibsabasen gafate ture kamagala dirdawa ke samadde fade partin ibret lahandinetna lenatsanet yokanimmo gamta tokkuma bilisuma jedamummo ibsa abawon basakan mormudan abumma magala finfinne jiratto ta magaletti faadisnu magalandirdawa ka somaleti jedejira gabasa discheko dirdawa raerge jallane tudesa
partin badadinna torban darbe afanen shan afanoji federala kata anqoppe susa hordofe abawon kun mesha siyasa gochu qofaf kam murte samekantanef manamare bakabuota ummata tidiate raggasi famu qabajechun gafatera ibsuma kanarratti diredawa da finfinnen laftiste qabenyisa sera fisenan kan oromo wantef Immi magalota lameni mana mare bakka buotaf diate murti akka argatu gafatera abaut titi gafatama dimma siyasa kataan obbo lammi benya akka jedanit
etiyake masaisat simbolo mare laite gotat kongitawi
gafin kun furmata hera tun argatin lafarra harkifama turun yotti fufe ittinka umsa ulitti buinsa siyasa taa wandemuf Aritin furmata kargatu ibsa kale sabas nengafa nejira kunga fi ummata oromo tijadaniru. Ibsa bao kana hordofe dire dawati kanunde fame parti hibrat land natinna nats annat jadamuf dubbi hima kataan obbo adan halale wae finfinne jira toti hadubbatani dire dawan kambulchi sa somale tijadani.
Lama jambariya gize babur ya mataw gize basra zaten zoro hulet
Yero jalqabaaf baaburaanni yeroon gara kanatti dhufe akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1902 ture. Maanguddoonni keenya iddoo kana jiraatan faranjootaa fi minilik waliin dubbannee hadiida baaburaa buufata baaburaa fi magaalattii ijaaruu fi faranjoonni fedhii akka qaban agarsiisan yeroo sana iddoo kana jiraataa akka turan dhiisaa fi gurguraa malee oromoon turree jechuudhaan falmaniiru obbo lammii beenyaa garuu haala qabatamaa jiruurraa ka'anii falmuun ni danda'amaa jedhaniiru